yako nishaikunjwa nafsi otena mkia nishafyata Osije nipanga kamishikake ukanichezesha prakata Nishapitia visanga na beza ukabula na ukabula Mambo ya kuchanja chanjwa na nazi nishavunja onikavunja
Sema kweli kwa kufall in love girl Nataka na kapete ni kuvishe Oh baby I know you love me Siwezi fanya uteseke Utolia machozi hapa umefika Kwa king of love Nishajaza kibaba wangu malaika I swear I'll never ever lie to you
Asi nipende nirige, oh nirige Kwako hoi ho Nasi ogopa mbiringe, oh mbiringe Nilishago mizwa moyo
Na miwacha nikupende, wanga nune Nawe uringe, oh Kwangu bati ya mtende, kuwa nawe Acho anune show is out
Kwenye vigiba vero, macho ya chongo, acho wa umero
Show is out
Kama kuku mdondo, shingo ya ningenia, wana wivu na choyo
Show is out Teseka, teseka iyo, teseka, wana teseka o
Show is out
Chekecha, chekecha iyo, chekecha Tuwa chekecha yao, halitoweka uzi iyo Kwenye ngome ya penzi langu, baby Tucheze kuchi kuchi ya tabara na we Oh baby vimba, baby vimba
Vimba
Komesha mabepo punda
Vimba
Penye ugisa garumba
Vimba
Vile ugikata wima
Vimba
Kweli kwa kusina mpango wakando Sama kisha nasa kwa chambo Chumvina inyonyiza kwa tango Baby yo, naipenda
Ata nijipe uliko penzi shawika uzio Mkwako nisha bagaro Zile mshike mshike mkini sweka muzio Najibwaga kwa bangalo
Asi nipende nirige, oh nirige Kwako hoi ho Nasi ogopa mbiringe, oh mbiringe Nilishago mizwa moyo
Na miwacha nikupende, wanga nune Nawe uringe, oh Kwangu bati ya mtende, kuwa nawe Acho anune
show is out Kwenye vigiba vya roho Macho ya chongo, acha wa umwero
Show is out
Kama kuku mdondo, shingo ya ningenia Wana wivu na choyo
Show is out Teseka, teseka iyo, teseka Wana teseka o
Show is out
Chekecha, chekecha iyo, chekecha Tuwa chekecha o
Spectacular